Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Sakira be hedi be studio tamane o do sa sakiki modo Ousmane Diko yottito kabaruji gondi do do yude maison de la presse Bamako do hala nana e lamu motti ana gondi e habanade fajiadi kobe gubal masinangal lelna jande faminde fuddi jonte handen humani ba o golle koliti jiadi kobe temedi don joppi kabarde ka jati handen do gonden do dunke ande bi o golle ana faabo natti go sukabe be e le dabare yoppugol kabarde aada ɗum li kawral deƴere e dewrintinal ngal jannguinoɓe jande dowre gana weltaɓe gana welaɓe hande syndicat UEG fuɗɗi keeña murtere golle nde anda kan nde timmata ɗoɗe teɓɓe min jogani on oɗo kabaru bisimilla moɗon e dow studio tamani hono sukaɓe jokalɓe wonduɓe Hammadou Koufa ɓe hakkillaji mabɓe ana gondi e yewtede faɓe jalta e guɓal jiyadi masine ngal o golle garaɗo e cuncunka ana wondi e ñiɓude bangal faamu keɗoɗen nam Mamadou Sama Seku fa ɓeydora ɗen
temere ɗiɗon sukaɓe jokkoɓe gonnoɓe ley guɓe sattinɓe diina gaɗuɓe ɗum bonandaji kewɗi hakke hitande ley laamu mofti hokki aadi yaltude ley guɓe ɗe ana wara jonte ɗiɗi hande ko golleji mum fuɗɗi ley région mofti ɗon ɗum woni nokku mobbo mbajotoɗo Hammadou Koufa joƴƴindo fedde ɓamtare masina nde FLM heƴaɓe laamu yimɓele diina yimɓele baale ɗe e sahiɓe goni sababu oɗo heeƴo keso haɓugol sattinɓe diina fedde AFP woni jottiɗɗo sefagol Hamma Cissé maire kiɗɗo wuuro goto ley laamu mofti e ley haala makko wiide ana wara jonte kewɗe hande ko kaldal e famminali gaɗa fewde e sukaɓe jokkolɓe gonnoɓe ley guɓe sattinɓe diina ley wuddu leydi Mali fa ha e ley haala makko temere ɗiɗon jokkolɓe ɓe fuf jaɓɓi yoppude kaɓorɗe ɗe e yaltude ɗum e guɓe sattinɓe diina ɓe hande o jaati ley laamu motti ɓe goni eɓe gondi e famminde hono mabɓe woɓɓe sala ɓen ana ñammina ɓe
hono baala haale nana en motti ana gondi e gollude fa sukaɓe temen nayon fa wadde e temede joyon wonduɓe Hammadou Koufa daane ɓe jaltete makko wonɓe ɗe baale ana tinni fa taadebaɓe makko ɓe natta e yimɓe garta e ley dabare deƴere e dewrintinal ngal ngo hakkillo ana wondi e heɓde doole saabu de won fuɗɗuɓe jaati yoppude kaɓorɗe hannden o Hamma Cissé haaldi e Alhousseine Abatoure keɗoɗenmo
sukaɓe meɗen famino jan won andu ko ɓamir won andu ko ɓamira kaɓe fo ana he metti tan jonka ɓami so metti bangal diina so metti bangal no laamu o worini so metti goɗɗum fo ɓamin hande wiyama kawral waɗi wona ɓamiɗo bangal diina wona ɓamiɗo bangal laawol gongol fo ana jiɗa garta gara nattali majji ɗo so minen ɗum hiɗen dari hen yalluɓe fo ɓe garta wona biyaɗe jeeɗiɗi wara wona jeeɗiɗi min jiɗa ɓey goto wona heɓa ɗum to na ronka warta witta fa abbat ɗon ko wonda ɗon ko tewtete ko wona hono ɓe wartoɓe fa kaɓoye eɓe gartaniɓe wanta minen ka fo min tewta warta waɗa jooɗo sa si wala fo ɗo waɗani sa sekkiti mum fiyo joɗɗen kalden kawre ko metti on ko fesi bangal diina ko jiɗɗo e diina ko so gari on jooɗi ko on kaldam tan moƴ dan ko keɓude ko tewto e diina so metti goɗɗo ɗu so gari on kaali ta on pamre haalde tan woni komu kaɓotɗen joppe jama o jooɗo haalda minen ka komin tewtoɗe fasi fey goto ware wona dow ɓamɓe marge wona sewli en jooɗiɓe wona kanankoɓe jooɗi ɗen fo en ɓiɓɓe mali en fo gari en jooɗɗe kalden kawre
hono sukaɓe jokalɓe temede ɗiɗi on jaɓi yaltude e jeeɗinkoɓe ɓe Serge Daniel wi yo wadde fa sukaɓe ɓeɗu kenne e ley dabare yoppude kaɓorɗe honon no kawral deƴere e dewrintinal ngal wiruno noon o haaldi e Fatoumata Togola keɗoɗenna Oumar Waygalo
ɗum waɗino arande nde e ley cuncun ko hono kamɓe laamiɓe ɗeɗo guɓe kamɓe jaati jiida wakkati joni soɓe kollita wiyede ɓe joppa ɗum wonon hakkillaji ɗiɓe jogui wakkati joni hakkille nayiriɗo bangal jihadinkoɓe ko ɓuuri fu nafude ley hen hono ko ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe kolliti anniyaji mum en lobbi hollitindi wiide ɓe garan yoppude ɗeɗo guɓe caggal muɗuɗo ƴeereyal hono ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe kaani nattinirede golleji fa ɓe nattine e yimɓe ɗo landol ngol hani yowade dow ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe hakkillaji bonɗi gattama e mabɓe fa ɗiɗo hakkillaji iwa e kohe mabɓe dow ɗum yaafa sa ɓami misal arande nde hono kamɓe jiyadinkoɓɓe nde ɓe dartanno yimɓele ɓende neɗɗo goto mo ɓami furduɓe kokkanno ɗum mobile a yino ndeɗo hunde worri kay hollitinde wiide wakkati joni ono pomara ko hakkille nayiriɗo bangal jihadinkanko golleji kewɗi ana kani gollede ley hen ƴeewe yalla hono talkako hani heɓirede ley nokku o saabi ko ɓuuri hewde sukaɓe jokkolɓe fo talkako watta soɓe nayiro bangal jihadinkoɓɓe
kala ko jiɗɗo hokkude hakkillaji maɗon no mbawi fawaɗade fa e dow bemal amen facebook dow studio tamani syndicat jannguinoɓe UEG fuɗɗi keeña murtere golle nde anda ka nde timmata jannguinoɓe ɓe darti jobdi leruji ɗiɓe jangguini ɗi fa warde haybugol jangoɓe ɓe secrétaire général wi weltaki fewi ko laamu o anniyaki haaldude e jannguinoɓe ɓe Oumar Way gaɗo haaldi e yette kono goto keɗoɗenmo.
Murtere nde min gaɗi nde année 2013 2014 min kokkino cours fa han yoɓaka. Année 2014 2015 également min gaɗi cours fa han ɗum yoɓaka. Ay kambari mum min jaltiri no cours d'histoire gollirteni ɗi texte ngaji mum. Alors ɓe mbaylitiɗi quoi, ɓe mbaylitiɗi ɓe gaɗi ɗum hono IFP kamɓe jeyi. IFP ne maitre en ɓe moƴƴini ɗum, komin jalti kambari mum ndu pour que IFP ana wirfito usine. IFP ne minen maitre en ɓe, minen jeyi ɗum. Min joddi e maɓɓe, min kaldi e maɓɓe, min kaldi men min kawrali. Min kawrali e mun fa han ɓe mbi min min itta hunukamen hen, ɓe mbi IFP o kamɓe jeyi. Minen ndu min mbi IFP o ɓe jeyade minen jeyi. E hakkunde amen ɗum ɓe ɓami fa ɓe bonna ɗum, fa ɓe bonna ɓe ɓami yimɓe hakkunde amen ɓe kukkiɓe contrat, ɓen golla e IFP to. Ay so ɓenne golli IFP to, minen maitre en permanent ɓe en keɓata courto.
Julorade internet ley mari ɗo ana wondi e yirwude. Sukaɓe mali nayo darni ley hen ɗo mbawɗa nawtorade mere mere noddirte ɗum kaaƴel. Ɓe sukaɓe mbi yo yafande hono sodugol e sottugol dow internet malinkoɓe noon. Mamadou Djigue haaldi e Mamane Baba Kunta. Keɗoɗenna ko Oumar Way Gallo faccitani en.
Oɗo application le beme ande toon neɗɗo wawi heɓudemo. Sa ƴeewimo du wakkati joni o faaboto neɗɗo no wawi sodirde kulle muɗum, kañe no wawi sottirde kulle muɗum. Graduel yo ɗum hunde nafoore sanne, saabi de aɗa wawi wadde ley hen publicité ngaji maɗa tawe neɗɗo e hoore muɗum. So anniki fa sooda hunde tan a wawi ɓamde anniye ila iway galle muɗum. Yo ɗum hunde lobbere noon, saɗa hajata a yahan le Google nata le nokku moɓe noddirte Play Store. Nde keɗɗa toon fuu aɗa wawi heɓude nde ɗo hunde wakkati joni. Sa ƴeewi iɗum moƴƴi sanne, iɗum nafa du sanne.
Hono fédération basket Mali ana wondi e lanilanade Batu Juujuure kanɗo wadde segu noga e newo leru marsu ndu. Yo lanilogal championnat pelle ardiɗe fa wadde jokkude hen ɗe haala muɗen haalete. Seydou Maga wi yo ley Mali ɗo tan hon majjum woni ko waɗata. O haaldi Idrissa Sako, keɗoɗenna Oumar Waygalo.
Yambereji ɗimi anni wadde hitande 2015-2016 min gaɗan yambereji le leydi ndi kañi e ley caggal leydi ndi. Le kawrital andi ngal wadde kasel ngal ɗum min ƴeewa wakkati joni yalla hono min kani wayltirde sériyaji nayiriɗi le basket le leydi meɗen ndi. Wakkati joni fa min ƴeewa yalla hono ɗum hani waɗirede guɓe ɗiɗi guɓal dow kañe guɓal ley. Komin dartata arande ko fu wakkati joni fa min keɓa yimɓeɓe tan ɗum woni ko ɓuri tidde ko. So min ɓami fa min keeɓi yimɓeɓe, min ƴeewan yalla hono min kani heɓirde le hen jawlele wakkati joni no min kani ƴeeñinirde ɗiɗo dabereji. Ile nde kanko Jean Paul Sidy Bo waɗi ley nokku o nde min collectivi min garam amde anniyaji wakkati joni no min kani wayltirde figol basket ley leydi ndi. Saabi leyɗele kewɗe ley rumde Afrique nde wakkati joni sa ƴeew guɓe basket ɗe ɗum watte guɓe ɗiɗi ngal ley kañi e ngal dow. Ɗo e lebbi tati min kollitiwiɗ min ƴewtoto ɗum woni le hitande 2016-2017 no ɗiɗo golleji kani ƴeŋirde.
Union européenne e Royaume Uni goni faabotoɓe studio tamani.
Sa garti e kabaruji région ngaji meɗen keɓe faamitan hono sayaji yeeyoɓe kaaki e policier en mallodiri puɗɗoɗe kiikiɗe hannde to motti to. Baasi o waɗi nokku commerce ngallure nde. Kana policier en pilli jaɓe gongaraje so jama o saaki e ley ko seediɓe kaali. Keeña wattu 3 heures jemma cumu waɗi kaayi ɗum deyni kayel le gollirde dooña ɗo kaaki goni. Gollirde ɗo dooña en hoore goni du sumi. Essence ji, nebaŋaji, jarameji, frigo ŋaji, botoji maara e sukkara fuu laatima ƴumdi. Anda ko saabi ɗum ka noon horgol ana wonda. Hono hooreɓe daraniɓe ndema ɗo semdete golata wonɓe Kucala Fana. E Fana fuu ana gondi e hokkodirde hakkillaji ila keeña Kucala dow no galleji tinniɗe ndemal kaani faaborede. E ɗum walla hooreɓe ɗe nokkuje ɓeydorade faamu fa ndema yaajo. O Batu yontere yo semdete daraniɗum. Hono caravan positif éducteur naati kaayi ila keeña ƴiwde jeema. Ɗo o naati fuu yo famminde no jawdi suudu baaba haani jogorede. Wonɓe hen ɓe jottike nokkuji e manduɗe ley ngallure nde fuu. Yo ɗo kadduɗe e ɗiɗo kabaruji hannden kedde heɗade yewtere men ana yeeso. Kala keɗiɗo oɗo saha salamu mawɗani ɗo yo ji janggo.